Jimsafi.com.
J4D Sound.
Anaenda kwao nyamisati, hakuna mbia anitaki. Ndo maana siku wana wasi, naona miezi naenda chumba harudi, nikipiga simu majibu sipati. Au kapata danga nafanya kusudi, nafata ndugu wanipe shauri. Nimetafuta, nimechoka, au tuseme kaniacha. Huku watoto wananitesa, na waza wapi nawaweka. Nimemsaka, nimechoka, au tuseme kaniacha. Huku watoto wananitesa, na waza wapi nawaweka. Mwenzenu mie
Bado nakupenda.